ish yal khala khoysim khoysim boy vi yaz vi yu ga vi ish yal khala khoysim khoysim boy vi yu vi yaz oy me yu ga vi yu ga ve ish ya vi yu ga ve ish ya khala khoysim khoysim boy vi yu vi yaz oy me yu ga vi yu ga ve ish ya vi yu ga ve shiya in the hola hoy sim hoy sim boy vi asay vi yo ken vi yo shiya in the hola hoy sim boy vi asay vi yo ken vi yo shiya in the hola hoy sim boy vi yo vi asay vi yo gai vi yo gai vi yo shiya vi yo gai vi yo shiya in the hola hoy sim boy Hoy sim hoy